Edeli hadi what's up? Mocha the future.
Top chat.
Jisikie mzuka usifililo. Leo ni shangwe atugodo. Tuna go high, yani so fly. Tuna make you vibe na ini everyday. Jisikie mzuka usifililo. Leo ni shangwe atugodo. Tuna go high, yani so fly. Tuna make you vibe na ini everyday.
Niko wapi juu Ofasi, nataka iwe raisi, staki tena stress. Nikikuita usikatae njo, ukujirushe. Yep, alafu hakuna ukware. Suna juo leo ni happy day, stay smile. Haijalishi ni all day ama ni Friday. Na wa break dance, fly na king ya size. Burudani ndio king, ndio vibe no zush. Jimix na maniga na magashet figure. Come cut then seek, apata vibe mwagika. Shida na zipaisha. Nazipausha, sija use chapusha. Huu mdundo unatosha, embu zungusha. Huo mzigo tikisa. Jia, isogeze kijanja. Na steam kiasi, ondoa vagi kwa pari. Pa pa pa, pa pari.
Jisikie mzuka, usifililu. Leo ni shangwe, hatu go low. Tuna go high, yani so fly. Tuna make vibe, na hini everyday. Jisikie mzuka, usifililu. Leo ni shangwe, hatu go low. Tuna go high, yani so fly. Tuna make vibe, na hini everyday. Usipende kula bata kwa deo za kugongea. Kula gambe mana simu hipati kwa kugongea. Party linanoga dadaya kwa kusogea. Kwenye party na kupari ndo vibe itakunogea. Niko na honey, niko na money, we having funny. Pulo mezani, fake kibao, mixa majani. Tunangalia FIFA, mechi ya taifa uwanjani. Ata chule vya juwani, tulitafuta zamani. Naona kama unachelewa waiter. Na kweli mekauka kama juu ya meza. DJ gonga ngoma lady fire chuga mjekan. Dedication kwa mayoyoyo ndo mahater. Hakuna tabu yupo ngai pia zambe. Kama uko fresh chukua shamba tukachanje. Usifire kusudiko tutamanje. Ila uspende vya buri mana town kuna bate.
Jisikie mzuka usifili low. Leo ni shangwe atu go low. Tuna go high, yani so fly. Tuna make you vibe na ini everyday. Jisikie mzuka usifili low. Leo ni shangwe atu go low. Tuna go high, yani so fly. Tuna make you vibe na ini everyday.
Father, ya papa, ya dinky dink. Papa.
Jisikie mzuka, usifililu.
Leo ni shangwe, atugolo.
Tuna go high,
yani so fly.
Tuna make vibe, na hini everyday.